sijali vidomo midomo wapishe mbate
wote
wote wote
amshapopo
kwa wote
amshapopo
wote wote
amshapopo
wanasema maneno wala sijali vidomo midomo wapishe mbate
wote amshapopo
kima
amshapopo
kima
sisi amshapopo
amshapopo sisi mashine kama mmekosa kazi shika jembe mkalime me usilete ubazazi washa kiki ni nzime me shishi ndo funga kazi hakuna mwingine kama unywele ni nao kama mkia ni nao ka baby face ni nako tapo shishi mama lao kama mkwanja ni nao mkia ni nao kama upaja ni nao shishi mama lao weka weka
Naleta matata, shishi baby naleta matata.
Wote, wote, wote.